Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikiki hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja ni deke kwamba elzumari kumbela chai yani walete walete. Eti nacheza mkomboti wa chawidu na uno analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza mayaini kama mwidu na jichezi ya karata nyole dozi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganywa haumiando anavuni changa ni ya undo haumiando. Homiwi hata sina la kufanya haumiando anavuni changa ni ya undo. Badi badi badi
hili mziki sabufa mfojo zote umundani na wapigia kelele nisamehe majirani. Tumezibwa ukuta ndani raro budani na indo bose na leo yuko na miecha. Oh baby nifanya ni mchanganye changanye dula au niwe kivurande ni kupeza don masha chura. Oh baby nifanya ni mchanganye